the world remain in the flood, does northern hemisphere of this earth.
Exams are
left, right, 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 left, right,